Sounds, DJ Jaffer. Jaffer. Representing Liberty Sounds, this is DJ Jaffer.
Mambumbaya. Hear this.
Menina, kamabile zilikaja aji. Menina, ziteremshe tuzipoke ebuna.
Menina, kona nema zako, menina.
Kati yetu, menina.
Mungu wetu mimina, neonema nini mimina, tufurahi mimina,
wana mimina, leo mimina,
ebwana mimina. Mimina, wana nema zako mimina,
kati yetu mimina,
neema tele mimina. Mungu wetu mimina, neonema nini mimina, tufurahi mimina,
wana mimina.
maisha yote Bwana unibariki nikufuate wewe milele.
Liberty Sounds Entertainment.
Yeah.
Link up with Liberty Sounds for your wedding and corporate events. Liberty Sounds and Entertainment. For professional DJ services, contact Liberty Sounds
0715172780. Liberty Sounds, Bada!
Mungu wangu kweli asubuhi mchana usiku nitakuimbia Mungu wangu kwa shangwe inaenda ngoma nitafitiga vigelegele shangwe nitafuta nitakusifu milele yote asubuhi mchana usiku nitakuimbia Mungu wangu kwa shangwe inaenda ngoma nitafitiga vigelegele shangwe makofi nitakusifu milele yote.
This is Liberty Sounds Entertainment. Liberty Sounds DJ Jaffer. Jaffer.
Liberty Sounds DJ Jaffer.
Sheria ya Bwana kweli ni safi, tena ni kamilifu. Yesu afite na nikamilifu.
Sheria
kamilifu,
sheria
kamilifu,
sheria nikamilifu.
Sheria yako naipenda
na ajabu.
Sheria
kamilifu,
sheria
kamilifu,
sheria nikamilifu.
Sheria yako naipenda
na ajabu.
Link up with Liberty Sounds for your wedding, public address and DJ services.
Thank you. ndiye mshipi wangu mama. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu mama. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Kashida zangu nalimwita Bwana, eh Bwana. Na kumlalamikia Mungu, eh Mungu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake.
Shikeni, shikeni, na kuna watu wakimbilia usalama. Shikeni, shikeni, na
This is Liberty Sounds Entertainment.
Oh, tafadhali usije. Unafikiria nini? Ulimwengu ni wa shida sana. Unafikiria nini? Tafadhali usije. Ndugu uliyebatizwa, magendo unashiriki. Unawadanganya watu, umemsahau Yesu. Ndugu uliyebatizwa, magendo unashiriki. Unawadanganya watu, umemsahau Yesu.
Liberty Sounds for your wedding and corporate events. Liberty Sounds and Entertainment. For professional DJ services, contact Liberty Sounds
0715172780. Liberty Sounds, Bada.
mbinguni. Kama ni kote duniani, kwa wenye mapenzi mema.
Tunafanya kazi kwa juhudi na nguvu nyingi tena tunajituma. Mafanikio yake tunayaona wazi kwa macho yetu. Tunaridhika na kujiona tunafanya sisi. Kwa nguvu na akili zetu tunasahau ya kwamba hizi ni neema.
Ni neema. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Neema zake Mwenyezi. Neema, 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 neema zake Mwenyezi Mungu.
Elimu tunapata kwa gharama kubwa tena elimu ya juu. Na tunadhani kwamba ni akili zetu za kibinadamu. Tunagundua vitu vipya bora na vya kisasa vya kuvutia, eti teknolojia yetu imekuwa wapendwa.
Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema, neema zake Mwenyezi Mungu.
Sifa utukufu na enzi kwa Mungu aliyetuumba. Na tuwe na hofu kwake, kwani yeye anatupa yote. Tunayaweza yote katika yeye peke yake. Tunayaweza haya yote ni kwa yeye atutiaye nguvu kweli.
Ni neema. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Neema zake Mwenyezi.
Sinyamani,
situ imbe,
situ imbe,
link up with Liberty Sounds for your wedding and corporate events. Liberty Sounds DJ Jaffer.
Thank you. Mungu wetu.
Liberty Sounds and Entertainment for professional DJ services. Contact Liberty Sounds
0715172780.
Oh, no.
Oh,